Sunday. We need it. Mulungu wendiye Jehova jina lako litabaki Jehova atwana opinga bado ni Jehova 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 wendiye Jehova iliza liwapu wani miaka 26 iliyopita kama siyo wewe Jehova ningekuwa wapi sasa nachukua hii nafasi kurudisha shukrani kwa yote uliyotenda duniani kama siyo wewe singekuwa hata hapa jua inakusifu mwezi inakusifu wanyama wote wakusifu wendiye Jehova Jehova sifa zote sani zako Mulungu Jehova sifa zote sani zako Mulungu Jehova Mulungu wendiye Jehova jina lako itabaki Jehova atwana opinga bado ni Jehova 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 wendiye Jehova nakumbuka ile siku nilikuwa mtoto singeweza kutofautisha mabaya na mazuri kama siyo we Mulungu ningekuwa ni historia kama siyo we Mulungu ningekuwa ni historia hadi pale nilijipata na akili zangu ile ulionipa ndiyo bado natumia hadi utakaporudi nitumie mimi kama chombo chako baba utakapo we nitume we baba nitaenda hivi sasa nimesha wasamea maadui wale wangu hata wale wanaopinga neno lako baba uwasame ili waweze kuelewa wewe ndiye Mulungu jina lako lina nguvu Mulungu wendiye Jehova jina lako litabaki Jehova atwana opinga bado ni Jehova 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 wendiye Jehova Mulungu wendiye Jehova jina lako litabaki Jehova atwana opinga bado ni Jehova 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 wendiye Jehova Mulungu wendiye Jehova jina lako litabaki Jehova atwana opinga bado ni Jehova 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 wendiye Jehova Mulungu wendiye Jehova jina lako litabaki Jehova atwana opinga bado ni Jehova 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 wendiye Jehova.